te fitzinga o tera. Ko ia te rongo mau, toku wairua katau. Ko ona mahinga, ka mohia te Patakina ifu E kore au e wehe koia Te tikata e ora Taku kai whakakaha Kana putana marama Kia rangona te akatoa He a patakina ifu O ngā ara katoa hei pakaia Ko tōna anake te mea tika Taku ahi ka pura Taku haumana wā Tatu ka whakaturia Anotia Patakina ihu E kore au e wehe koia Te tika te ora Taku kai whakakaha Kana putana marama Kia rangona te akatoa He A patakina ihu A patakina ihu Patakina ihu E kore au e wehe koia Te tika te ora Taku kai whakakaha Kana putana